kabati sadde ture waransi motumma federala Ethiopia nanno tigray ga tokku kadum fate jiru addabli summa ummata tigray giddut geggesam nanno le Ethiopia gama kaaba kabrot le baballate yaddo biyetti daran tasgabbit absisu umejra presidenti nanno amara dagaggon hundinu meesha kasani kagara danga amaratti seena jiratti injiran addabli summa ummata tigray kana butirra takkadulan waamicha yesani jiran imma kanarratti intalan games ka VOA Muhammad Elshanawi taabata African Center for Strategic Studies yukan Walta Africa ka qoranno tarsimo jedamu director katan Joseph Sigil Walinga Fifth Day Gegesen tujubetu IKDS
Walta qoranna tarsimo Africa of director kanta an Joseph Sigle sochin TPLF garananno amaraf afaritti sossou kanama jeku jedani TPLF nanno tigrayto accu qofawtontan halella sana gara kutale Ethiopia kabrotis babalisu feda jedan kanaf caasa federala Ethiopia ratte diba uma akuma yadatam Ethiopia filanno biyolesa kutale biyetti bakkalollin jirre ke settigegge sete jirti jedan kanaf gara demokrasiyet tarkam finto koyo ademam barbaachi sature jedaniru kunu kuma tijjirama siyasaf wala bumma civili kanero mumichi ministera Abiy Ahmed ango qabatan walin kan dufeda kanaf lolli tigray ke sahammachun caasa federala kutumma Ethiopia ra iba ka of de majede ni hada jedan Joseph kajedanit tijel qabara motumma federala af degger siture nanu le kabroni sattafi iba tigray ke sature degrani turan misen summa warana tifedan kamma kaman turan yero gababa ke satt bayin tokko menimulla tajede ni hada jedan ata umale iban motumma federala rajuru guddata inade lafni caasa federala ke satt argamu mala motummoonni naannoos karaa ofii qabatanii dantaa ofii eeguutti bobba'u malu jedhan humnoonni tigraay sochii isaan godhan sablammoonni Itoophiyaa keessaa ofiin of bulchuuf akka kaka'an gochuu mala gaaffii jedhuuf Joseph Sigleenaa deebisan eeyyee sun yaaddoo jalqabaa innaa tigraay filannoo boodatti harkifate fudhachuu diddeef bara 2020 keessa bulchiinsa ofii ishee mirkaneeffatte ture haa ta'u malee sun hin taane naannolee kabroon caasaa federaalaa deeggaruu isaaniif dinqisiifatamaniiru jedhan humnoonni tigraay gara affaaritti siqaa deeman naannoon sun tigraay gama bahaa bakka isaan loltoota amaaraa kanneen waraana federaalaa waliin lolan irratti fuulleeffachuuf karoorfatani affaar immoo daandii gurguddaaf daandii baaburaa finfinnee waliin buufata doonii jabuutii wal agarsiisutu keessatti argama humnoonni tigraay muuxannoo bara 1991 mangistuu Haayilemaariyaamiin aangoorraa darbame irratti hundaa'e kaayyoon isaanii maal fakkaata gaaffii jedhuuf Joseph innaa deebisan yeroo kanatti kaka'umsi hooggana tigraay kana jechuun ulfaataadha haleellaa affaar irratti raawwatamu daandii gara tigraayitti geessu banuuf isa jedhuun sirriidha jedhanii falmu TPLF kaayyoon isaa kabroon maal inni jedhu gaaffii keessa jira jedhan kanaaf gareeleen martinuu addi bilisummaa uummata tigraay ka'ee finfinnee seenuudhaan bulchiinsa mangistuu dhiibuu isaanii yaadatu dhumarrattis waggoota 30 garee sabxiqqaalee aangoorra akka turuu fi uummata Itoophiyaa inni kan dhalattoota tigraay irratti komii akka qabaatan taasise jedhan daayirektarri waaltaa qorannoo tarsiimoo Afrikaa Joseph itti fufuudhaan humnoonni tigraay lafa isaanii lola dura ture deebifachuu yoo danda'an bu'aa tarsiimoof siyaasaa argatan jechuudha jedhan.
First off, I think it's important to recognize that western part of Tigray.
Naannoon dhiha Tigraay kan humnoonni naannoo Amaaraa keenya jedhan bakka akkaan tarsiimoodha. Sababiin isaas kutaa Tigraay Sudaan waliin wal daangis waan ta'eef. Kanaaf daldala Tigraayiif dhiyeessii naannoo sanaa akkasumas karaa hawaasi addunyaa gamasittiin dhaqqabudha jedhan. Joseph itti dabaluudhaan akkas jedha.
Tigray otherwise is bordered by Ethiopia in the south and Eritrea in the north and east.
Tigraay sana malees gama kibbaan Itoophiyaa gama kaabaaf yaan immoo Eertiraa waliin wal daangessiti kanaaf marfamtee jirti naannoon sun naannoo tarsiimoo barbaachisaadha jedheen yaada akka siyaasaatti yoo laalle yoo lammiiwwan Tigraay qabiyyee isaanii deeffachuuf yaalaniif innaa kanas mootummaa federaalaaf humnoota Eertiraan miidhaa isaanirra ga'e mul'isuu yoo jalqaban deeggarsa sadarkaa addunyaa argachuuf akkasumas kaayyoo isaaniif falmuuf ejjennoo cimaa qabaatu jedheen yaadaa jedhan. Kanaaf akkan yaadutti jedhu Joseph akka kanaan furmaata siyaasaaf lola dhaabiinsa labsuuf ejjennoo cimaa ta'e qabu kun walitti bu'iinsa sana dhaabuuf daandii gabaabaaf ifaa ta'uu danda'a qabiyyee haaraa qabachuuf akkuma isaan deemaniin haalli isaa daran walxaxaa ta'ee furmaata argamsiisuu irraa fagaata jechuudhaan ዳይሬክተር ዋልታ ቆራኖ ታርሲሞ አፍሪካ ጆሴፍ ስግሌ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ኢፕሳኒሩ